Ingxenye 2. Uzamcolo kuya ekukhululweni eGibhithe. Bayisishiyagalombili kuphela abasinda kuzamcolo. Kodwa ngemva kwesikhathi banda baba izinkulungwane eziningi. Eminyakeni engamakhulu amathathu namashumi amahlanu nambili ngemva kwazamcolo, kwazalwa u-Abrahama. Siyafunda ngendlela uNkulunkulu agcina ngayo isithembiso sakhe ngokunikeza u-Abrahama indodana eyayingu-Isaka. Khona-ke emadodaneni ka-Isaka amabili, uJakobe wakhethwa uNkulunkulu. UJakobe wayenomkhaya omkhulu wamadodana ayishumi nambili namadodakazi. Amadodana kaJakobe ayishumi amzonda umfowabo omncane uJosefa, amthengisa ebugqilini eGibhithe. Kamuva, uJosefa waba umbusi obalulekile eGibhithe. Lapho kufika indlala enzima, uJosefa wavivinya abafowabo ukuze abone ukuthi babeziguqulile yini izinhliziyo. Ekugcineni, wonke umkhaya kaJakobe, ama-Israyeli, athuthela eGibhithe. Lokhu kwenzeka eminyakeni engamakhulu amabili namashumi ayisishiyagalolunye ngemva kokuzalwa kuka-Abrahama. Eminyakeni engamakhulu amabili neshumi nanhlanu yalandela, ama-Israyeli ayehlala eGibhithe. Ngemva kokufa kaJosefa aba izigqila. Ngemva kwesikhathi kwazalwa uMose, futhi uNkulunkulu wamsebenzisa ukubakhulula ama-Israyeli eGibhithe. Sekukonke kuhlanganisa iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili namashumi ayisikhombisa nanhlanu yomlando kule ngxenye yesibili.